Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. 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 Na kusifu
whether rich ama poor, unajua utacheza kama wewe. Nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe. Imboka imejipe na ni nice, nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona nimechizi nikisifu sishangai. Usishangai kunyona na upako, na ukitaka mpe maisha yako. Na si utani njo upate thamani, usiwache shetani akukalie chapo. Wendo jua mali uniweka, sitishiwi na mali ya mapesa. Juu ya dunia ni ya kupite, ipo siku mbinguni tafika. Kanfanya msafi dhambi ukanfute, siezi kukupay for all this grace. Masha yangu we ndio controller, haijalishi nini mina face. Zami ni mali juu yako we, omera tuliwacha kusandore. So tumsifu Bwana.
Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana. Sifu Bwana,
sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Nakusifu
tena kila siku, wendo kila kitu.
Nakusifu
tena kila saa, vile inafaa juu vile inafaa.
Nataka nisi
mkono wako,
yeah.
Wendo unafungwa milango,
yeah.
Bado unatenda majabu. Siezi hata count time, nimefikiria na joka ni show. Wendo bado bazeng, kani ko down au niko juu, aina issue. Najua vile story na end, twende na plan yako juu yangu, ni kufuata penye unaongoza my friend. Yake ndo crown, hizi zingine zinanga uzito mbele ya Elohim. Yeah, naona my blessing, naona mapenzi. Amazing grace ni soundtrack ya play ya maisha ya mine. Nanzanga days na prayer na smile na peace of mind. Daily naona mkono wako, wendo unafungwa milango, bado unatenda mazabu.
Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana,
sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana.
Chama puwa juna jua utacheza kama wewe.
Nakusifu
nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe.
Nakusifu
imboka imejipe na ni nice, nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona nimechizi nikisifu sishangae.